yande joni no wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulɗe ɗimin Oumar Dianganta on. Nder kibaruji men ni hokko habaru ɓi leydi Niger ni Samira Sabuni omo tawadir jungo policiɓe gallunye may ka woni ko avocat makko andini studio kalangu. Gomnati leydi Niger ni ɓoyti becce capanɗe nayyi dow herme nder ceede gollirteɗe ko duuɓi an ɗiɗi e nogay e tati ɗum do tokkana gaɗa jippinol laamu ko sewjeji gaɗi nogay e jeego o lewru juillet. Yewtere men pindinol ni hannden haalatana dow fi laabi seeɗi ako watte altine fuu ɗum ɗo dow ko ƴewata ano fi faddal nonni ɗum ɗo no e laabi seeɗi a leydi Niger hal tokkum on nam pittol haalaji ɗi kibaruji men. Samira Sabuni hokko habaru ni o faddama illa waranje lewru Septembre nonni ɗum ɗo ni ka woni ko avocat makko fantini to o holli wiide ni arande andaka to o wonno nde joni o holli ko imo tawadir jungo policiɓe galluñe may illa jeɗɗi lewru Octobre nonni o andini andinore de nonni gaɗani o waɗino balɗe jeetati o andaka to o wonno nonni ka woni ko avocat makko fantini studio kalangu hande subana ko Samira Sabuni no tawa to policiɓe galluñe may fadde o yarate yeeso jujuɓe. Horeɓe leydi Niger ni ɓuytiri hano ceede golle ko duuɓi an ɗiɗi e nogay e tati ni pecce capanɗe nayyi dow herme nonni ɗum ɗo ko waddi ɗum woni jukkagol ko leyɗe duniya gon gaɗani leydi Niger nonni wakkati ko sojeji jippini laamu leydi Niger nogay e jeego lewru juillet ka woni ko gomnati andini nder andinore de waɗi asawe nder télévision mo leydi Niger nonni ɗum ɗo hano ceede gollirteɗe ko resano hano milliardji ujune tati e keme ɗiɗi e capanɗe jeenayi nonni horrama mbi en milliardji ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati ceede CFA nonni nde haalaka fartoye ɓuytare di waɗoyte ko ƴol laamu ko sojeji gaɗi hano waddi jukkagol go CDAO e fa hankase Union Européen e États-Unis o waɗani mbi en ni leddi nonni ko waddi saɗar maji fara waddugo hano balla nonni ka de leydi men Niger ko handi heɓe. Bi en ni hano nder habaruji men ni leydi sayi no tawa nder nokkure wonde hakkune keri tati ko waddi bi en ni wakkatiji gonnoni koɓe tawra e fi rafi denaku nder nokkuje gon fi gadduɗo ɗuɗal acci hano wuroji mu en ɓe peri ɓe jooɗo e nokkuje gon to wodi hakkillo fukkingo nonni fi goto o waddi janginoɓe e sukaɓe lokkol nonni acci jaaki lokkol nder nokkuje gon nonni ɗum ɗo ko watta hande duuɓi ɗiɗi ni gam fama heɓo nani ko bi en ni jaadimi Soumana Amadou Diaɗo ton sayi o yewtidi e préfet mo capitaine Boubacar Abdou nani ko o haali
ɗum waɗi maniya nde jaajo joni woodi soji en ko inaaro ɗo aro wuro Guelajo Tamu woodi Garci ɓe fuu ɓe ngaɗa sécurisé inaare nden inchallahu duniyaaru fu waɗu ndu déplacé no wirti on inchallahu hikka sukaaɓe no janngay gouverneur ma ko wari ɗo no yi haani yimɓe mbitto a jannga tunda e woodi sécurité inaare nde surtout wuro Guelajo Tamu donc woodi détachement ɗum soji en haani ɓe mbitto ɓe jannga inchallahu ɗum waɗa assuré e sécurité maɓɓe inchallah. To koye kawti komi natata hakkunde haani ko ɗum nani habaruji fuu ɗum heɓi goɗɗo gaɗay ɗo ko haana haani ɗum wara ɗum yewita duniyaaru ɗum hooƴa e laabi ɗum heɓa no ɗum waɗi to ɗum suuɗu komi
nani ko préfet sahi fantini ɓiɓɓe bomɓe ni sappo ɗiɗo kam policiɓe nangui nder difa jeɗɗire wittire nonni ɓe keɓiɗama e loreji joyyi nonni e motoji ɗiɗi gouverneur ano général Ibrahim Bagdoma nonni nder haala ka o waɗi ni o ɓeydani policiɓe sembe dow gollal ñeñal galɓe gon iɓe gaɗa nani ko jadimin guidde Abdourahmane mo difa waddi
e dow himma ko sogeji haɓɓiniɓe leydi meɗen woni no waɗɗum enɗa kañum woni ko waddi hannde ɗo enna gam batte Allah min kolla on kulle koɓe keɓɓe teeti ɗum du kondan niɓe itto nanɗa haɗale leydi setti mari to enɗa to laati to won toɓe nelaɓe jaaɓe gaɗa gollal teetongol enɗa on jiidu kondan ni ɓe teeti mobile aji joyyi kañum porporoji ko koye tattatɗo ender ɗiɗi muɗum noon du kondan ɓe teeti kaɓorɗe kañum en ñamri e juuɗe himɓe bomɓe ɓe enɗa himɓe ɓeɓe tawri ɗum ɓe du kondan fo ɓe nangui ɗum eɓe kawri ɓe gaddi ɗo ɗum no holla wiide ke kamɓe enɗa ɓe anniyeke wadde golle mabɓe ɗe no hanno no woɗiri joni ka koɓe jiɗni woni ɓiɓɓe wuuro nanganoɓe kamɓe sogeyɗi endan ɓe keɓa ɓe gaɗa golle mabɓe no hanno no woɗiri ɗum wallodira neɗɗo fo yaaɓi lawol laamu no andi ko waddato e muɗum
ndemoɓe ni kanta e golle geseji mumen far hoore huɗo hano commune Tagazar nonni dey dabbaji puɗɗi no naata nder geseji ɗe nonni ko wonno wadda bononda nonni fi ko wonno umina hakkilloji himɓe nani ko ndemoɓe gomɓe pantini jaadimin nonni Seydi Abdou Windi tan.
Illu subaka na ko warde joni dabbaji di mindi wadi yaade di coito de garta kadenda na ko jonka min anda fuule ko min tawa torra bolo hecci kenga dabbaji di njuri amma ne di burdude na ko jonka e der jamma on min nati taggol lay mi den jama e laamu walla min bayle hebe ko wana irtara ok
e woni o karairu
wallahi hun kun irin jongo wuro fulbe fa warde e wuro haabe jawdi wari nati gesa an kamon doni fey e feccer magam hoccide nyebbe den na ko nelu fa eda mi hebene walla be kan koccol nyebbe himbe tata on wardo fa wardi jondo ayi nyebbe den keddi ngesa ga enda ya wadi goddum du wi a hitne ke hore man lamu wi ina hitane hikande da baydi tokkata bedda o elu futur kenyam na ko lamu ala weti surup mi ngaday hikka enda demu den leydi fu sa a wottake a filiti ta ko bottar gese de min jiaade nonna nandu ko non min galal der leydi ami e hore mudun non ko haani woni lamu daro paddo jawdi fa min keb min kojjida ko min kebi dum enda
ko burtan himbe chapande jo kan nyaw gite nangi de loktorore filinge nonni de repudorde hano lewru hano balde sappo mayru september nonni ka woni ko horejo loktorore nyawtowo hano gite nonni fantini nani famaka mumuni salifu horejo loktorore den o fantini jadimin bakasa abdullahi
vous savez maintenant c'est
odan andi jondo no le wakati no mo bubi ngodi sanne wodi nokuje to fewi di buri yidude den ne bubi bi din goni sababuji nyawuji gite di jiton di gannoko fu neddo no yadi idi momba kanon ko handi woni nimbe mbuwa le baadeji mu en fa laba autoro du fa hande e nyegeje njoppa yade soppino ndere ladde ni endam saro bendo to acci sukabe mu en njahana ko e mun ndere nyegeje woddu konda nyegeje den ombe denne di tan woni labi ko hisinta nimbe bubi lati di kanye goni sababuji nyawgita
de cette maladie.
Lewru September ni no lewru ko itta ganje wol hano nyaw sere noni cancer wuro sayni no tawra e nokku to teddirka hano nyawtol nani bien jewol nyawgu ho jete noni fudo hano wadango himbe yewtereji pindinol e labi kisnoji himbe nyaw ko noni ka woni ko horejo lokotorore sayi Sumana Amadou o fantini hano buitali no wonno hebo do filla nyawgu noni ko jadimin Rafik Attaher jado ton sayi waddani min
au niveau du département de Sai on
a head département Sai do komin kokki sembe sane kawani filla gadalon nimbe tindi miden e kita rewbe no ngarirta wadde jewtinaki cellal balli mu en lawka ganno wodi ko be bayi wadande kambe ko e mabbe ko lati illi jomu matuno alama no yanto loktorore burnde badade dunde loktorojo mawdo on halanta to jomu ni yarete hojanede teddengi do ko yawi do der Sai min ala no kure to dum hojanta teddengi do ko yawi nyaw ser endude rawani ko min gadi tindinoje min kebi nimbe wondube e majjum amma dum dudai fanon fu ganyan on yeta lawka non denne ko janun mudun teddengi do ko yawi watte
très rapide et efficace
mone bittido ni to sarusi hano mawdo to police be non der region agades nibe kolli kulle bonde drogue non ni ko be nangi ko o moto ciede million yiji kemdi de chapande jeego o non ni be nangi kulle bonde de drogue non ni duddi e fa han kasen ciede leyde janande e kulle gon fere non ni nani famaka kabiru kantu horejo bi sarusi on o fantini jadimin anis karim
min nangi tagge taba mbonka chapande joy ego o yaade kinije tramol ujunaji keme jenai ekodeki hautade e tagge drogo bieteda kokain hemre elasoji didi enai ko moto garamuji tati e feccere amander widagol amini min kebi talki jahale e loreji nangadi ko lati lore biiteka v8 non der mudum motere wotere telefonoji joy yaade cede leede janane to min kebi der majje million ko wala seeda kambe cede America dollaruji didi cede Nigeria ujinaji jenai e kodeki e cede Libya dinaruji chapande joy der wida gongol nimbe sappo woni ko nanga der mun ko lati tato beto fuube leede janane
on trois de nationalité étrangère
umma ki lokkol ni wada maader jaajir kaled niger illa altine didi e lewru october noni amma der jangirde lokkol no tawra e jaccere ano janginobe noni hano de misali ho jam der region modifa to horejo sarusi kawjido fi jangirde ano janginol region on o holli ko ibe tawra e jaccere ano janginobe noni nani famaka hasan jori o fantini gudi abdurrahman
Nous avons clôturé l'année avec un gap.
Min timminiri hitande enan do jaccar harfi ko darti jangnam enan no tawdani latibe hodi laabi dillirdo janginto do enda do ko na yam tamen woni lawnde ne wajib kambe enan be dilla ko duude mabbe ko na kebi dilli woni ko gouverneur o enan do janci sanne harfi fannu andal do don ni jaccar watni mi ko watto jangino chapantato dido hikka o re an nokko do gonen do fi rafi denagu no wodi no kuje godde do fi lagaro joni nyon chofol ndiyam ko ma dugo yobe no hada himbe yaade no kuje kewde non sabi jatti no kuje kewde fu le kolidji mudna ko ni mabbira non no kuje gondu le kolidji di enda hawra e no kure wotere cukabe heba janga to dum fu ni jonkai no wodi hono adiji ko jaadi farlam to endan min keddidu ko na min kalde mabbe fa jebe dabareji lobbi mbaw tabito do majju
change va continuer avec nos autorités.
Danta leje ni jonni ko fi latol bal non ni feni futni wadi andi nore mun asabe jeddi lewru October non ni waddugo kaddi hano hawta gollida e ekitito non ni ano fedde mena Jean Michel Cavalli non ni don do der andi nore debbe gadi dun do hano sengogi didni fu hano do hawta gollida ko woni hakkunde mabbe ni bi en kaddi golle de kanti illa woranje lewru September dubi en edio noga e tati non de lawol gotol goni leydi Niger ni no fotti dan e fedde leydi Somalia non ni sappo ne lewru October gada mun do be fotti dan e leydi Libya sappo jetti lewru October non ni dun do to kana gada der fi hano nyalane bi en ni ko FIFA e fa hankasel datol balko wadoita Maroc. Toma de la deri otim pindinol ni nun do haw ko ciwata han filla labi seri aji ko watti altinde fu do fi anon nangede fadde dun do no talki seri aledi ni sherbi ni hali domun ngadani hano widagol do gacce ko jomun tumira non ni dun do no labi seri aledi ni sher holliri ngam famum hebo domun nani ko charto Attaher Ahmed Agag non ni o fantini jadi min Anise Karim.
Do noy neddo wawi nangirede na faddede wakati
les conditions de la mise en
de fadde le wakati atol hemre chapantate go jangul talki sari leedi kanyum woni ko halidum go fu holla kanani pano nangede jom o endam sen tawama no walla kibar hebe do hala ngadda ka sari ka endam no wawi du kanko ngad gaccio endam to ya o hulinowa sede na du kondan himbe be o wadi basi ben endam fa hande du kondan nangongol nafira du no widagongol hebe wade le wakati mudum naadu konna wi'e wona ko gacci o hanta tawe joomun nango mudum kay hore mun no reena dum non naadu se tawama no wada to sopto suudu sariya talab al majju gacci o endam mauni sanne fa naatin sorko der himbe no ummina bolowol fereje godom e tama nangol joomun no waawi hadde dum don wadde denne joomun nangete ko haani himbe faama do mun duni woni ko linta dum fu deni gote mudum hebaama fu joomun nangete fadde wakati
non pas vraiment besoin qu'elle se réunisse toutes
nangule de noy woni boyol mudum
la détention
nangule de endam halam ele datol hemre chapantati e go'o tobbere e go'o ele talkul sariya leydi don won to hokki lawol jomu fadde le wakati sambe majju fu jiatanani gacce ngadon endam naadu konna dun jiewan do fi hono wakati mo wida gongol endam waawi boyde jomu tawe no fadda hebal wida gongol wade fa gonga halaka wurtine so taama gacce on mauna sanne to jomu fadda takanani lebbi jeego ka non woni se gollal hirnyer non lenka wajibi jomu fadde lebbi sappo e jeetati ko wa heedintine lebbi sappo di goddi kana won fi wadgol war hore ittol yonki en yandu goddo ko warto dun ni endam na gadol gacce mawde hono nyaamol jawdi leydi ni endam en waawi faddede ko buri lebbi sappo e jeetati woddu ko nan se hejay heentinte lebbi sappo e didi goddi
au-delà des 18 mois plus 12 mois.
To madalla do min darnato on habaruji min e fulfulde sa gibto don habaruji e hausan kore ko asmana shina yottinta gada habaruji do fukketno don battu joda kalem mo Abdul Mumin Ali nyalli yottinta kertento jam hirti